Full house.
My dear sisters, my dear man, I'm saying, tell you, come on, you're marrying snow. And so, Eddie, I dance here for my hoarding. And your goodness. And a monipaya, nipapa, moye. Ye are the salt of the earth. Mona, yes, Christo, Casa, farm hall, Casa, Mona Moye, and China was, I see, so, and we are second here. I'm rather majoring, may I drink faster, but nobody in command, you mean, you know. Francis, I found down all my Relief Society home. Now, or you do my baby Relief Society more. I'm rather young, you know, I didn't fear the Asama Connors, no. Or friends, I may be as a partner, you know, I walk Canada, Honson. Not me, Francis, and so now, honestly. We're teaching the Relief Society in our Saman in Emmons, no. Nasa missionary cover Ontario, near Quebec. Na obenya nyankofo papa bi wo saman mu e wo ye ward na e stake mu nso no Relief Society kwon o turn sa friend na o mana kwaba na o shene boden na ono na oyame yire ene me yonko ma fene pa na mintimi empo en kasa fani e afisa menza me fene no Media dance here, sir. Sir, Relief Society cool news, no, a Yankopon or Shesheno. Now, a Kenyan coupon, sorry, I was as you so home. It would be impossible to calculate all the good in your minds, no, obeying to me and kind, and your papa, you may be, you may probably bra my, and it, and more be bra my boy, or something. Relief Society cool, and what a marbury woman. Movie also among water, yeah. Being so I'm more school, being so I'm more human. It being so I'm so sad, I'm more sure. Bushing, I say, Musu Monso Monini. It being so Muni Munukunu. It being so more children without the help. Some of you, I am what they pass them over Bomoman. So, moving so and so up. Momano, when you know, then so Mabon Hun say. O hia mo mo apa hanso asanse wasamba wasafa bi mo nsin e mo mo so amoye abu moye ma pa na mutime boa e mo a mo nko na mo betime aboa nipa nso no e mere bi o ha ye nyina nso ye kon so hwe mo en so hwe nso e sesa e wo nipa bi a mo abra bo mo na nso ye nyina ye ko a nso so hu mo Just because we live in this mortal world. And so how you come on this now? We ask them an union answer. At times we ask in desperation. Then pray people on so. How can I keep my sights fixed? Yebusa ya hon se. And yebe, at the end yebe ya, yebe chime di ye ni ato nyakupo on himemu. Na sa, na sa, ye konso her wa sa si mo. When you will walk bad. Na emre bi on so, abe fa kwan bin so, na ye kwan ya, e din pa answer. There may be times when you feel detached. And pay me once on our journey, sir. Would you say, or no, essence, or be a mistral? Not a hammer. Now, more journey, sir. Fear. More places, faith. More corner, and a mustro. No money, GDA. Mr. Ramon, sir. Of course, who said, what is our coin, sir? Mr. Ramon, sir. Monkai and some are President Thomas S. Monson, President Benson, I can't say. I said, well, my brother, you know, I'm on the snow. I said, Pavia will be our chairman, so I said, my family, my mom, Pia, they be our. Now, Wednesday, I said, Pa, I bought me, oh, my brother, Bumu. Well, my brother, you know, I'm on the snow. Now, I'm on the snow. Now, and I'm in Pia, and Pia Bontin, I'm so, my name, Yanko Ponson. We can find. Na se a ye benya kukudro. Esan se onyan kupon ebeka oni ebeka asem na asem achre ya kuma. Ye benya sumjue. Ewa ya brabo mu. Esan se inshabe brinsu beba ya brabo mu. Asuman four pounds o kai se. Mumi kai se. Asimjie fri nyan kupon chenon sude. Ni pampo ontiasi ya da. And I'm saying, as I have some genuine free, Jesus Christ on moon and a bayon. asimdwe ne ye nyina ye hwehwe nyankopɔn amfa yɛ mɛto asase so sɛ yɛn nko ara ne yɛbɛnante pɛ sɛ mehunu sɛ nyankopɔn mmara nso da hɔ ma ɛ ɔno nso ɔnim yɛ paa na ɔnim fitiaseɛ kɔsi awieɛ nanso wahyɛ me bɔ sɛ sɛ ɔno nso ɔbɛte hɔ da bi ama yɛn sɛ mɛyɛ ɔbɛboa yɛn sɛ bɛbu sa ne wa wahyɛ me bɔ sɛ mommɔ mpa yɛ da biara na monyɛ gyidie na nneɛma nyinaa nso bɛkɔ yie wɔ mabrabɔ mu na ɛbɛyɛ nneɛma a adepa nso bɛkɔ so wɔ mabrabɔ mu mamama yɛre mfe neɛ wakyerɛɛ no sɛ ɛfa yesu kristo ɛnsɔhwɛ ɔkɔɔ so wɔ Gethsemane ɛne cross no so no ɔbɔ mpaeɛ twɛ ɛto onyankopɔn anim na ɔkaa sɛ agyapa neɛ wopɛ na ɛnyɛ ɛnyɛ hɔ sɛ nso sɛ ɛkɔ ahokyerɛ mu anaasɛ nsɔhwɛ mu a mmɛmmɔ mmɔden a sɛ bɛbɔ mpaeɛ na sɛ ɛbɛyɛ ɔbɛboae na mo nso wobɛmmɔ mmɔden a sɛ yɛbɛtwɛn no sɛ wobɛboae na mɛka ɛfa asɛm a obi kyerɛ ka sɛ menim neɛ kɔ so nanso deɛ menim ne sɛ onyankopɔn ɔte ase na ɔyi mpaebɔ no meka nsɛm a ɛboa ma meka sɛ yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ da biara na onyankopɔn nso bɛyi mpaebɔ nso ano nti mebɔ mpaeɛ na metwɛn onyankopɔn na menim sɛ nhyira a mehia mehwehwɛ no nso bɛba anaasɛ mma nanso mede me mpaeɛ to yɛgya ɔsoro animu na ɛsiane sɛ ɔno na ɔnim neɛ pɛ na megyidie pinten sɛ ɔbɛyi ma no na ɔno nso bɛma me nea ɛdɔɔso nkyɛn nea mehwehwɛ no ɔka kyerɛ da biara sɛ twerɛ nkokora kyerɛ da biara sɛ momemmɔ mpaeɛ wɔ yakoma mu na ɛnwom bi nso abusa yɛ ho asɛm sɛ ɛnso yɛ asɛm ɛhia sɛ ɛbɛbusa yɛ ho da biara asɛm ne sɛ wokae sɛ wobɛbɔ mpaeɛ anaa sɛ yɛbɔ mpaeɛ a yɛnya ahoɔden boae ɛnanso sɛ yɛka twerɛ nkronkron nso a twerɛ nkronkron a ɛwɔ nyankopɔn akyerɛ mpɛ no nso a ɛboae ma yɛnya tumi ne ahoɔden na nkronkron no so bɛka yɛ ho mmerɛ biara nso a mɛka nyankopɔn ntwerɛeɛ no nso a mete ne dɔwɔ nakoma mu ɛdeneka nneɛ ba mabrabɔ mu na ɛboa mɛma meto m'ani sɛ mɛbɔ mmɔden a sɛ mɛwie pɛyɛ sɛ yɛka ntwerɛ nkronkron nso a yɛbɛte wo nkronkron no ne wɔ yakoma mu ɔbɛyi yɛn sɛ mu saa no na yɛbɛsua nhyira a ɛbɛtumi aba yɛabrabɔ mu sɛ yɛdi nyankopɔn mmara nsɛm so a na yɛdansedie nso bɛgyina pintin ɛfa yɛagya ɔsoro ne ne dɔba yesu kristo ho ɛne ɔdɔ a kɛseɛ a ɔwɔ ma yɛn sɛ yɛbɔ mpaeɛ nso a yɛbɛhunu pintin sɛ yesu kristo nsɛm pa no so yɛ nokorɛ president gordon b hinckley kaa sɛ Awurade ɔhyira yɛn nyinaa sɛ yɛka nasɛm so a na ɛboae ma yɛnya ahoɔden yɛnya asomdwoe ne nimdeɛ wɔn nyinaa yɛ deɛ a na ɛkyɛn neɛ nnipa nwansa nyinaa nso no sɛ yɛbɔ mpaeɛ na yɛka ntwerɛ nkronkron nso a yɛabrabɔ nso no yɛbɛnya nhyira bebree bɛba yɛabrabɔ mu mepɛ sɛ mede di nkɔmmɔ fa kwan baako bi nso a yɛgyerɛ ɔsoro nso de saa asomdwoe ne mpaebɔ a ɔyi ano nso bae ho ɔbaa bi a ɛfrɛ ne tiffany kɔɔ fie sɛ ɔne n'abusuafoɔ bɛdi thanksgiving aduane na ɔware na ne kunu nso na ɔkɔ ɔdɔkotafoɔ sukuu na ɔyɛ adwuma mmerɛ bebree wɔ hospital no nso no nti na ɔnim wɔnte fie nanso ɔntumi mmoa tiffany sɛ ɔnyɛ adwuma a ɛkɔ so wɔ fie no nso no na tiffany nso na ɔhwɛ ne ma ɔma nan ma no so wɔyɛ nkwadaa nketenkete nanso ɔyɛ adwuma bebree nti na adwuma no so na ɔdwene sɛ ɛto ɛtɔso twɛn no, nanso ne maame nso no ɔbɛnyaa cancer. Na saa nneɛma a ɛkɔ so nyinaa nso yɛ adeɛ a ɛbɛyɛ adeɛ na asodoɔ a ɛna ɛmu yɛ duru paa wɔ Tiffany abrabɔ mu. Enti no na ne werɛ hoeɛ, nanso ɔhwehwɛ asomdwoe afiri Twerɛ Kronkron no mu sɛnea ɛbɛyɛ a Onyankopɔn bɛyi no afiri saa nneɛma bɔneɛ na ɛkɔ so nabrabɔ. Nanso no, mfitiase no na ɔnya asomdwoe anaasɛ mmoa. Enti na mpo ne maa no dwene sɛ Onyankopɔn ayi no adi. Na ne kunu nso bɔ mmɔden ara sɛ bɛboa no. Na nipa no na ne yɔnkofoɔ nso bebree nso boa bɛmmɔden ara sɛ bɛboa no. Mpo na Tiffany na ɔnni aduane na ɔnnidi, nti na ɔfɔn paa. Ebinom nso boa bɛmmɔden ara sɛ bɛboa no. Nanso no, mmerɛ baako bi no nso no, na nneɛma nyinaa biribiaa nkɔ so koraa. Nanso na Tiffany na wɔdwene sɛ obi bisaa no sɛ, deɛ mɛna mɛtumi ayɛ ɛde ama ɔboa wo? Na Tiffany ka sɛ, adeɛ bi a ɛbɛtumi aboa me no sɛ menya pan wo a wɔyɛ ɔfie. Nanso no, ankyɛ koraa na obi bɛbɔ ɔpono wɔn pono so. Na ne kunu nso na ɔbu ɔpono no. Na ɔsan ba ɛdan no mu nso no, na ɔkuta pan wo a wɔyɛ ɔfie mu. Na ɛyɛ Tiffany nwanwa paa. Ɛsan sɛ na deɛ ɔde pan no brɛ no nso na ɔnyɛ nnipa bi a na Tiffany nim no. Na ɔyɛ nnipa bi a na ɔyɛ Tiffany nuabaa no yɔnko wɔn a yɛfrɛ no Nicole. Na saa Nicole nso na ɔne Tiffany ne ne kunu nso ɔbɛtena ne Tiffany fie mmerɛ bi a atwa mu no. Bosome bebree akyi no nso no, Tiffany frɛ ne nua Nicole ɛda no ase sɛ wɔde saa pano no ɛbrɛ no no. Nanso Tiffany bɛhu sɛ na Nicole nim nea ɛkɔ so nyinaa nso no. Nti Nicole frɛ ne yɔnkofo Sherry na ɔbusaa no sɛ, ɛdeɛ ne ka w'adwene sɛ womfa saa pano nkɔma me nuabaa Tiffany? Na ɔbɛhunu sɛ deɛ Sherry yɛɛ no nso no na ɛyɛ asɛm a adwuma no ɛfiri Nyankopɔn nkyɛn. Sherry kaa sɛ ɛda no a ɔde saa pano no kɔɔ Tiffany fie nso no, na ɔte Kronkron no nka sɛ wɔnyɛ pano mmienu. Na Kronkron no ka kyɛn sɛ ɔmfa baako nkɔma Tiffany. Na wɔnte aseɛ, nanso neɛ ɔdii deɛ Kronkron no ka kyɛn no so. Mmerɛ a wɔtee Kronkron no no, mfitiase no na ɔmpɛ sɛ ɔbɛdi so, nanso Honkron no kasa kyerɛ no bio, nanso deɛ ɛtɔ so mmienu no Tiffany di so. Na ɔde pan no Sherry di so, na ɔde pan no kɔ Tiffany fie no so no. Na ɔde pan no kɔma a Tiffany no, deɛ onim ara ne sɛ deɛ na onim ara ne sɛ deɛ ɔte n'akoma mu. Na mmerɛ a ɔbɛduru Tiffany fie no so no, Tiffany kunu nso na ɔbɛbu ɛpono no. Na wɔde pan no maa no. Nanso no, wei nyinaa nso ma yɛte aseɛ sɛ, ɛyɛ Kronkron na ɔkaa Sherry akoma sɛ ɔmfa ɔdɔ ne pan no nkɔma Tiffany. Na wei nso boaa Tiffany maa no te aseɛ sɛ, Onyame anim no, na ɔte onim nea ɛwɔ n'akoma mu na onim nea ohia. Na ɔde nea ne n'akoma pɛ no nso ma no. Nnipa bi wɔ hɔ a na onim nea ohia, nanso no ɔtie nea Kronkron ka kyerɛ wɔ n'akoma mu. Nanso ɔdi so, na ɛnam wɔn ho na Nyankopɔn boa yɛn ma yɛbɛhunu sɛ ɔdɔ yɛn na ɔnim yɛn. Na saa asɛm nso ma Tiffany bɛhunu sɛ Onyankopɔn ate ne mpaeɛ no. Me nua maa no nso, mepɛ sɛ mohunu sɛ mo Agya a ɔwɔ soro no ɔdɔ mo nyinaa baako baako. Na saa ɔdɔ no nso ɛnsesa da. Na sa odo nyankopon mamu no nsino onyankopon wono wonsan se wo sika bebre ana se wo sombo wo ekuo mu ana se wo woni monyam sa odo nsino e wo ho se wo wa ho arehuo mu ana se ne gie mu e wo ho emre nyina nyankopon odo e wo ho da bia no Essence, a hoda biano. Sir, yes, sir, yeja, ostron, so. A shiny name, a one pie, but more. And it, and answer your country, concurrent swipe. You don't, ye GDA, any a dance, yes, you be sure painting. You bet, yes, sir. Nyankopon, near Nanti de Bianso. Mishamo Bosse, and maybe beba, over too many asher, and so her more common. Na mebe hunu se, samre nina anso nyankopon ne mo nante. Minim se, weye enokore. Na, meyere Francis Amra o wuye nso no. Francis Beverly Johnson Monson nso. Ekai me, ema mi unsinye sani minso. Mede, menshire amamo. Enamu niyema, eniyema pabe bre amo ye. Sene me yankopon nso be mamo, eniyema biya amo hiya. Na wins na yam empire ball. Ewo Jesus Christ. Yes, Christ, or ya jenkwano. Or ya ready. Ewo ni demo. Amen.